Ike, Tipson, The King of Power, Mota Volka, Red Statira, Egle Musica, Hoka, Josh Man Perfection, The Full Option, Matissa Volime, Haya,
Mbamba, Alemi, Mbamba, Mbamba, Nalingi, Yoma, Kana Kupenda, Moi, je t'aime, ah, je t'aime. I love you, Arusa, Yakae, Nazuli la yo, yo mama ya panananga.
Leila Management, Pat Brown, Yoka,
Yakae, Nazuli la yo, yo nde mwasinangai. Oyo na bala na mbongo
Mambo Ronaldo Baba Coach Yoka
Yebandaki mokolo ya feti Tukenda kusepela na baninga
Tukilo
Yo lekaki
Le chroniqueur
Yo bominga Na busa na kike tuzalaki na baninga na feti
Dao Chris de Bello
Rosana Naye, Obominga
DJ Ascaris
Soki babande la kamo kiliosa evnangai Gadama na yo, nilanga ya edenye Rosana Naye
Efani loketo mayonnaise, buya mayola
Mbamba, alemi ya mbamba Mbamba, nalingi yo Kana kupenda Moi je t'aime, ah je t'aime, I love you, Arusa.
Emmanuel Fala,
Kuyoka Batote, Rosa Nangai,
Philippe Bayokawa,
Kokipe Bajalute, Rosa Nangai,
Al-Ajit,
Kokipe Basumirte, Rosa Nangai, Ngai Nayo, Tokela Manae, Bandelia Ete,
Métis Metalo,
Bandelia Nyoso. Zalaki ni bale
DJ El Shabba
Ni bandeli ya mokili E zalaki ya damana eva
Shabon ke pole lider
Yo fololo nangai
Mayo Nicolas
Ya solo kitoko e
Kod na posh
Nikala embela yo na lokota nangaye Alemi ya mbamba Mbamba Nalingi yo Kana kupenda Moi je t'aime Ah, je t'aime, I love you, Arusa.
Roger Niwa, Wani Kokole, hymne national, Bendele Yamboka, le sommet des sommets, Kilimanjaro, et Vinanga toujours frère. Respect!
Rosa nangaye, etoile nangaye, alinga